munaasabada daafurka iyo waliba ay ka qabsoontay magaalada Baydhabo walina ku qayb galay aana ku mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wakiilo ku dareere hay'adaha UNICEF iyo WHO iyo marti sharaf kale ololaha talaalka ka horseeda cudurka dabeyla iyo si rasmi ah ku bilaawday dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed oo uu soo dareere doono Muqdisho maalinka inka hore intii waliba meelase ku hadalay madaxa caafimaadka degmada Baydhabo Cabdiraxmaan Xuseen Xasan Cadaala iyo madaxa wacyigelinta caafimaadka gobolka Bay Cabdiqaadir Cali Axmed iyo ona sheegay intii talaalkan uu soo warwiyay antara doona oolaada shan sano ku yara
intii umka halkan jooga hadda oo wacyigelin maxallay kormeerayaasha oo ka kala imaaday federal heer state heer degmo heer gobolba in la xoojiyo kormeerka
teamka u wacyigeliyaasha kambeynkan ku hormarwadeena wacyigelin dhinaca nadaafadda biyo iyo in dadka laga baraarujiyo in biyo nadiif ahaadaan daawada la qasaw ee kaniinaga aquatabka iyo soo wacyigeliyaasha qaybiyaan baryaalkan hadana wadaan meelan ku faa'iideysan doonaa insha Allah kambeynkan dadkiisa kala sii qaybiya tan kale in lan walba inta fadhiya ee gurishii ku bilaabay in is daawadaas heela insha Allah nadaafadda la ka dhigaa
aanu ku miday madaxda ku dareertay hay'adaha UNICEF iyo WHO iyo waliba iyo sharaxayna intuu soo dareere doono biyo ku talaalka iyo inta uu laadeen aan ka tal galay in la deersiyo iyo ona ka baaqayn talaalka si sax ah lan qaada
kaliya waxaa muhiim ah kambeynkan aad buu muhiim inuu ku yahay si aan ula dagaalano talaalkan ama fayraska moroba ku dhex wareegay bulshada dhexdeeda marka waxaa inoo muhiim ah inaynu xoog saarno targetkii loogu talagalay inaanu gaarno coverage qurux badan oo runtii aad u sareeya aan gaarno waa ognahay caqabado badan baa jira
kambeynkan waa kambeynkii ka dambeeyay sanadkan oo saan rajeeyo unoon ognahay marka hadii may baaleena maanaha dhowradeegii iyo juhdigiisa wadan maanaha lay ay sii zaaydiyay dardaaran lay dardaarmahayna barnaamijkan la kulbo bilaawdii ka bilaawdii waliba waa maalmaha soodan 4 maalmooda soodan si soo doono ilaahay Europa
inta dambeyntii Naciima Axmed Cadow madaxa caafimaadka ee qoyska ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya walina yeeshay sheegtay intii waqtigan iyo intii waqtigan ka faylaaytay ee mudan in la qaado talaalka maadaama roob iyo daadad iyo jaran taasna yeesheenu korta in iyo ku dhaladaan cudurro iyo doona sheegtay intii lan baahi in talaalka bulshada la deersiyo
sida looga hortagi lahaa goryaanka dad ognaa waxa jiro roobab iyo daadad ee wataan waqtiga ugu badan ee ka dhalanayo waxa waa xilligan noocyo badan ee kala duwan oo goryaanka noocyo kala duwan albendazole kan waxaan qanaa inuu ka hortago prevention ahaan loo isticmaala cunub kasta in la sii hooyadana la wareesto hadii hore loo sii ama mar dhow ay xarun tagtay ee ka qaadatay si aad dhow ilmaha aysan u naqanin overdose
talaalka cudurka dabeylo lan ka tal galay walaalada ka yar shan sano iyo waliba uu sakooyay xilad dalku soo qabday roob xoog leh oo wado daadad iyo fatahaada walina la koobsan qabay intii ku dhaladan xaalad caafimaad darro